Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe jam ñalli e moɗo ɗen goni alalbare jeegon lewru avril hitande 2022 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓorima Silima capanɗe nayyi ijo Ousmane Niall Boule kabaruji ɗo gagne kantete ɓoggui jande toon. On kumpitata wide ley tongande woni sakitinde holliti wide ana wemba e juggogoji CDA waɗi dow mali ɗi ley mayre ɓe kaali dow haala rafindenago gonɗo leydi meɗen ndi kañe taɗugol golleji kaldal gaɗangal fa jam heɓe ngal nde tongande funti capantati lewru mars ƴaɓɓino ndu. Ayfaɓe wadde war hooreji ley gendi mura larme mali holliti wide yoɗɗum haalaji tan ɗi ngala fuɗɗo kaɓɓi kaala deɗi faɓe bonna inde soldat si e mali ɓe kolliti ɗum caggal ko homen raytu wacca holliti wide ɓe mbari civil en ko yahata temetta toon ko waɗi to ɓura to. Warejo parti Sadi Oumar Mari ko andaka to woni illa nayyi lewru avril ndu parti politique ngaji kolliti metti mumɓen ko o tewta nanguede ɗum hedde adema PAG yoɗɗum holliti wiide yoɗum kulɓinaji tan pati himɓe kala ko wondi wadde yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗade studio tamani. Secrétaire général la Nations Unies darti e kanankoɓe Mali ɗon laamu koɓe laamu hakkunde jo e gollidiɓe muɗum kaltida ko yaawi yalla fuu ana warta no woruno arande ley leydi meɗen ndi. Antonio Guterres wi ana wemba e jukkogoji ɗi CDA waɗi dow mali ɗi rafindenagu gonɗo o fa yettade taɗugol golleji kaldal gaɗangal fa jam heɓe ngal ɗum hollitama ley tongande conseil de sécurité oni dow kabaru mali ko hollita nde tongande kolita capantati lewru mars ƴaɓɓino ndu. Oumar Waygallo
li ndeɗo tongande nde helloji noga e ɗiɗi ɗum haali hono kabaru leydi mali ndi wori le duuɓi sappo cakitiɗi ɓe kolliti wiide leydi mali ndi yaari caggal sanne kono ayiri banggal ndenagu kañe e laamu lobbo kanko Antonio Guterres o holliti hon ɗati kanɗi nanguede o wihi dow yimɓe no wonɓe le leydi mali ndi tampi sanne kono ayiri banggal woyde ndenagu le ɗiɗo ɗati no ɓiɓɓe malinkoɓɓe fo kani ƴewtirede no kani faabirede du kono ayiri banggal ɗati politiki kanko Antonio Guterres o wi o yeliki leydi mali ndi kañe leyɗele CDA woɗe kalda ka wattu joni o holliti nin se makko ka kaldal e kawral alanzeri ngal tanni koyɗe ko caggal muɗum du o wi haqqeli ɓiɓɓe adama en o wonde yaɓɓirede leydi ɗo mali ɗo iɗum wembini sanne o wi dabareji ɗi fof ana kani fiyede dow hen fa faame gaɓɓe ɗiɗo bonandaji naɓe yesso sariya caggal muɗo haali hono yoppugol barkan leydi mali ndi kañe guɓal ngal ɓe noddirta takuba o wi ɗum waɗantiɗalaji kono ayiri banggal woyde ndenagu eno ministre hani gollirde golleji muɗum ɗi o waɗi noddago fewde e faabotoɓɓe tinno paabo leydi mali ndi kono ayiri banggal ɓingu leydi yankaku
état major général des armées mali fenni haalaji mbiyeteɗi soldat si e mali gaɗi war hooreji fewde e civil en to murrato ley immadaraji mumɓen ɓe kolliti ɗum caggal ko états unis union européenne e women rights watch kayfi l'armée mali e yaadiɓe mum ɓe leydi risi warde civil en e wi état major haaloɓe ɗi haalaji ko jiɗi fuu yo bonnude inde manggal paɗ e mali do immadaraji mumɓen fa himɓe kewta koye mumɓe ndenagu waɗa. Oumar Waygallo
le communique kanko laamiɗo armé o holliti wiide wattu jonoɓe jaɓanayyi hono pene gaɗaɗe fewde mabɓe ko wiya ɓe mbari civil en o wi yo ɗum immadaraji mawɗi ɓe gaɗi fewtude e guɓe torrojo gonɗe ley nokku o o wi wakkati nde ɓe gaɗanno ndeɗo nanere nde dow hawrino ɓen ana gonno e dogude soɓe tawra diwoji mabɓe ɓe jippi le oɗo nokku eɓe gondi e dartude ɓen so jeehi natoyi hakkude civil en wonɓe tonɓe so yonkiji muɗen karba le majjum ɓe mbi ko laati sababu muɗum yo diwoji ɗi neɗɗo fo wala hen ɓiɓe noddirta doron ɗi ɓe nawtiri kañe avion ji mabɓe joyi tati ɗi fuu yo ɓamoji yimɓe kañe e kaaki kaɓorɗe ɓe nawtiri on ɗo wattu ɓe kolliti wiide du yo guɓɓe mabɓe nayyi ɗeɓe pecci gonduno dartude toon kabaruji ɓeɓe noddirta terroriste en ɓe fadde mabɓe jippade le oɗo nokku wakkati nde communique o timmata nde ɓe mbi yimɓele ɓe terroriste en ɓe gatta torraji wakkati fuu fewde e muɗum wonɓe le oɗo nokku mbi beltiki e golle o sanne.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi ɓure dow ɓe mɓe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter gouvernement Mali do imadara ministry mun taton jeyi talataare kenyanto menaka to be ndukki ton maro igube wardi le onoku yurube le cercle ngaji inekar e ander bukan e wi direct direction development social menaka ko yata himbe ujinaji sappo e jeego woni be ONG ngaji kuminiden da ko limti le onoku yottaade chapantati lewru mars hitande 2022 le majun maire commune menaka wadi noddango e wi makko be himbe anaka fa bene kede ko nanu ko jawi kajaada amen gondo ton Mohamed Aga Isfetan do fakitango Alice
avec l'afflux des déplacés
wargon no hewri yimbel nyugitibe le region amen o tawture yimbel gombe le commune Menakao le wakati ji ngarodi hejere ana jobo mater ni nokko dum wana commune ji minen ka commune ji ni wolle balligo Allah gouvernement la mu hakondere o kan horojo lindi wada ko wayi fu yella ana wudina men dum minen ka commune domi gouvernement la mu hakondere o ni woni denago le region Menakao denago woni hunde arande kande ordinaire le jango leji ni nyalo mo hande o yonkiji ame ana woyi ga neddo ko tawa fu ko jogi ni wawi hokkude minen ka mi nada gouvernement o wada ko wawi fu yalla mi de keba yalture o do al hali
Radio Parti Sadi Umar Mariko holitama wede darti hore mudun illa altinere jabbinende sekirabe Mariko kuliti wede nani wiya o wulitama kan en talatare joyi lewru avril dudu wonno kenyan e wi mabbe o wulitama tagal halaji o hali hayfude larme mali wadde war horji fewde e civilian to murato onno ko gondo li e region mopti parti politique ngaji o gaji kuliti wonko kanyinde wonko kuliti ko ni hakkelo mbendo majun fa bidure na famu dan Umar Waykalo
battibe Umar Mariko kuliti wide nyande talatare joy lewru marsundu yimbel joyen kabordé jotti le odo nokku de teyo wala tonde bitti kanko lamiru fedde bledde PS da Ismaël Sako o holiti metti makko sanne le page Facebook o yukob anni wadde Umar Mariko ko yo wadde bonandaji fewtude hakkille makko kany e chaldi makko e torrude modu kanko e yimbe galle makko adema PSZ hali hono kabaruji di nodi ngori tiagal ko Umar Mariko en kany e cheble drame tawano le ngal do kawrital kanko lamit ndedo fedde mum noddirta Mari Macha Jara o wi gidali kany e kudde godde fu hattabe jokkitade ko nayri bangal demokrasi no hani soptirede le leedi malindi le communiqué mo fedde sadi de wadi be kuliti wirdi do imadraji yo soldats en gonde wadde di fa kadabe halde ko be jidi
sottobe essence do ni pompis station ngaji total vivo ola e orix pudi murtere golle balde tati beta ko be darni golle tiagal ko be donki famrude e kanan ko be mabbe e wi syndicat pompis be ko be dartara yo teddi golla hakke golle mabbe fa yottade du hakkeji mabbe e golleji mabbe di fu yo dun hono dun enandore mudon na no kambe de murtere ana torradu sanne jomben mobilaji e moto ngaji wi mubben kede ko mbi jandato amen gota kalifa goita do fakitan maro ay galo alisiti
hewbe njohobe so pamay asansiji le dedo nokkule be mbi nyalom hande dum habbi hore mabbe sanne ko dido murtireji ngadi ko be kolli metti mabbe
nagda kalam an mouvement be
min kami andanano dum minen ko min gatta fu e muto min gadirta muto on essence watete e mudum dum min jara so wiama hande essence o hebata haran golle o kati min kami de narda be ngada joda hala hakkun mabbe yalla e keba dabere o foda mi foda ngondo hakkun mabbe so wana dum be ngara be torda yimbe fu jogi be muto e mobilaji min ka dum juhi kan sanne dum ka wawa latade wawa jukirde ni dum wajibi kina piano dum dabere
ko ga fere ga ngoy no
kambe lami be le chagontode sottobe asansiji be bibe beltiki sanne hono de do murtere wadirino be bi fa hande do be gon do tan be goni kedde mo kanko no dirteda kadari dambele kanko secrétaire général yeyo essence nokko no dirtet oris ko mustifie do hen
c'est bien suivi par les militants et les
murtere ne ka yimbe fu gombe le fedde amende jokkitike dum le lindi e mangal mudum fu wajibi kina ko min tawtuda ko hebe so wana dum tagal murtere balde tatine murtere ne kaddi wala mudum jokkata faanu min ke boy ko min tawtuda ko fu mi de yidi haltande bibbe leedi mali wiide murtere amen hande ne hulcita fi wiide min gana alin koobe holcita wiide dum ngana bibe leedi moddube minen mi de jidi leedi amen yimbel be min gollantabe bonni hakkinaaji amen ko ooyi tawede imma daraaji min ngadi bangal jooda so hala hakkune amen fu wala fu ko min kibbi
vraiment il y a pas d'avancée
dou tawede fu be bi golleji ko hasen dina ko kaabe gollan yelle pabo dido station ngaji
lay hitande fule wattu ciedu jama yata le ciudi doro ciudi dogotoro tumbuto fa ananyu indira ko buri hewde be himbe fu yo sukabe kanya himbe naye be baba munjude e wulare ko buri tampinde be nyawuji be kulitiwide yo tension fa yo tade timugol ndiyam le caldi mabbe an ko kedjada men gondo tumbuto mai muna moro hebinen do faccitango mamadou sama sekuy ali sise
ko buri degre ngaji tampade na itati ngoni le ngallure tumbuto naye be sukabe buri fuf yide tampere mudun do wattu kubbu to l'hopital ton yimbe le hobbe ngadata yawara o do dowti do nyawdo goto memmi hala nyaw nedo mo dowti
e lab in
nyaw bernde woni mako yimbe faahi fu walle su doktororon hande ko hewe mabbe du fu atawan nyaw ngaji mu en ansert min kamede mil dun sabi wulande doktoro en be wonko haltani ne e do dati ko mikani jukkude be bi mi keddo ciudi fati min jalta e hindu fati min tawe en nangen
goto e kutiji o do kubbu o yo rafin jam litterde sukabe kedana docteur Talfi Maiga gollowo kuma nido ko wiyete pediatrie to l'hopital Tumbutu
so olati ke suka na do mawdo so mo heddi choro nange e deda wulare atawa o don de tisan dum sabi so mi de narda yimbe be watu wulare yarandi an san sabi ku ko yaltata yimbe watu wulare yarde ndiyan tan waaw darade darne mudu so a yarta ndiyan ko heewi anati di sanne no boyro yidu fu atawan joomu hasin dinta yarde ndiyan ko yimbe ha ni famure tan woni ku ko yaltita yimbe watu wulare ana heewi yargol ndiyan tan waawi darade darne mudum dun sabi so ndiyan na famudo ana momni san
berade kubbu o jamarande sugula mudum dun yo tajgol kura hitane fuf so odo watu yottige alhali mabulatari sababu yimbe le hufu be beeda tampudi sanne don ko momina muru hebani jottamani gila tombutu
Sijo Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe kabaruji gondi le region ngaji mere di karlu mo goto litama wiede hertama do lawol hanken wattu 22h don wadi hakunde kulikoro e banamba himbe jomben kabodo be anda ngoni gadi o golle e wisedi be himbe jadi ko e buri milioji joyi wonnobe le mobilengil golle litama wiede o gendarmerie fuddi horgo fa lan ande wadi be o golle sakirabe kadori kabaruji ko andoni fu do mbahi do 3w.studiotamani.org fa kitno don ngono do numero viamo 37321
Juri janginirɗi leyiji e dowuji kaana fusede ley wakkati baasi dow wiide fati honi yankobe ndaka ley majji juudi janginirɗi leyiji e dowuji yo jawdi bibbe leydi non ndenno di uddita udda koda maadi koda ka fu fotu
Urando en to direction nationale de l'enseignement fondamental wondude e plan international Mali
Endometriose yo nyaw nango rewbe yottibe be enude ko buri hewde fu a tawan fo sawre anatide e wi doktoro en be kollitiwide rewbe hono jude na wadan dubi kewdi tay nyaw o won e mada tawe a andanay don be kollitiwide wattunde jomu tawaye e al'ada na yottade de woni e dadde de wonno ko matta ala hali nyaw o won e mudun be kollitiwide o nyaw fa andano o sawul fa anda yallo won e mada anatide fa be dure den ko dum woni ko and hedi woni nyaw endometriose yalla o ma way sawre da hedi woni ko o watta ani ko docteur Siaka Amara Sanogo wi kanko andindo nyawu jerobe do faccitango ko Alice Sise landire makko do faccitango endometriose yo nyaw nango rimirdu le rimirdu hunde watere won le mun kany wiete endometre dum woni ko watta fa debbo yi al adamun lewru fu sine jomu amay redu yantunde kany heedi tata fa jomu yi al adamun lewru fu sine jomu amireedu atawan biddo o le rimirdu ndu tawete wakkati ndokudo biddo han tawede don tawataake do hani nyaw nangi don e seraji mun se jode do hana jodaade dum wiete endometriose jodo nyaw ngodu do sanne bawdo nangude suko e mawdo fu ka ko buri hewde fu rewbe jewde be dubbi 35 yaade debbe nabbado buri nangude andude yalla o nyaw wa e jomu anatiidi nyawdo o waran wiya ana nawira fu buri le wattu yeta al adamun nadu de woni e daddo nadu de wonde yalla ittude koyde yogo atawa al aada mudum darata ko fey dun en fu fa yottaade so tawi o debbo yabbere duubi 35 wala bingel du watta fa docteur o miijo yalla wana endometriose woni e joomun sini o sawraako on bonna hakillo gondal joomun le himbe du tiidan tagga dun sabe iyam ana yalta e joomun le al aada mo timmata dum ana waawi sakitirade tiidal yobude biddo ko watta tiidal le dewgal waawa sawrede fa timma meden baawi nawtaraade ko wiyete hormone tiagal dun meden baawi hokkude ko wiyete anti-inflammatoire ko ay hokkude neema uyta na walla endometriose anti sawre fa dada ka safareje na baawi hokkede ko uytata na walla fa joomu heba hinno haajuji mun tiagal dun se won joomu duubi di hebi hasindina hebude bingel joomu ana waawi oppede rimidu du itte endometriose ana waawi sakitirade cancer ka dun ana fandi ko watta waawa ka wiyede tafon adada himbe be nyaw on nangi sini ajjatake le rewbe temdiron fu mo waawi nangod idon yaade taton ko min jatti ka holtindi wiide hewbe on nangi le beenugol na bonnugol le reedu dum en andore mum ka watti joni o wiide anni al adara jaati ana tiidi
fiable par rapport a ça.